your trunk.
Kuna binadamu nampenda, ai, jamani ameniweza. Naona analiumbisha dishi la moyo wangu, kiukweli ameniweza. Mpenzi ni nae, na natamba nae, squeeze na uga vizuri, napendeza na ninavyo nona. Msini shangae, squeeze na la vizuri, na lala nae. Nampenda kuliko kula, nampenda kuliko hela, asana nena bisha. Na sasa nsha acha usela, mstake nkafie jela, ati nani anabisha.
Nimwache huyu ni nani kasema, ona mwingine mi sina tena. Imempa mwili akili na mtima, mana mwingine mi sina tena.
Zingatia body, mcheki sura, jamani anapendeza, tumpe maua yake. Penzi lake nalipia kodi, kugaramia, mwoneni anapendeza, na vimacho yake. Penzi ni nae, na natamba nae, squeeze na uga vizuri, napendeza na ninavyo nona. Msini shangae, nampenda kuliko kula, nampenda kuliko hela, asa nani anabisha. Na sasa nsha acha usela, mstake nkafie jela, ati nani anabisha.
Nimwache huyu ni nani kasema, ona mwingine mi sina tena. Nimempa mwili akili na mtima, mana mwingine
yoko single na wasabai. Hai, 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 hai.